Kuwa kuna kitu Mungu anakitenda. Hata ile promotion haya washatara haya na mahane le kushata rika kabayande. In the name of Jesus,
I receive.
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 I am in the name of Jesus,
I receive.
In the name of Jesus,
I receive.
In the name of Jesus, kuna mtu anaponywa pressure. Kuna mtu anafunguliwa sasa. Kuna mtu uchumi wake unakaa sawa. In the name of Jesus, utatoka hapa na habari njema. Utatoka hapa na habari njema. Itakuja kwenye simu yako. Itakuja kwa rafiki yako. Itakuja kwa jirani yako. Receive it today. In the name of Jesus. Mungu wetu sio mchoyo. Mungu wetu anatoa vyote. Habakishi hata kidogo. Habakishi hata punje. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Haijalishi jana umepata matokeo gani, receive it today in the name of Jesus. Haijalishi it has been so hard for you to be where you are right now. Mungu anakupeleka katika hatua nyingine, receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Jina la Yesu lina mambo yote. Jina la Yesu lina majibu yote. Kaya na masekete. Amejithibitisha kwamba yeye